Kumwe na mashumi asepera haizi tarajamo habga sezera icupa riramanuka ikofika nanuka kandi ntago yareka kunywa umutwe utajegera yashiri watangira guhamagara ho magateri soma madama muterishi ndazifinda ati nanga imbeho munda kwiyemo kizigamira singahunda niba byakunda ntizakashije tuzaba dupanga imbeho munda yiwe ntishirane nk'ubutita kumubwira ibyo kizigama igihugu gita ngo umutungo utandamiye inyota inyatatse uwo ntiwaba ari umutungo waba n'inyatsi ngo amavuta yiwe namuraye ku mubiri depanaje nizo yihoreramo ngo kandi nta bibi
najya yiyima bibaho abayeho muza fejo ibye bwita bijimbaho dore nk'ubu yakenye ifu checks on you betinizia abakeneye depanaje bazagaruka yamushizeho abakeneye depanaje
simuni yace niko nakula byangu mwache stresse sindio nuhundi asivinga wahazi mureke twiriye ubukimanuka soko bumeze
ukabara amacupa bamanuza
musabujya gucya ni wanaguza
ayo mafaranga basesagura
abagiye kandi atazagaruka
abayaganaga abakorana bakizigama wenda yagobokwa akagurizwa akiyubaka
nta umenya aho bwira ageze
Chen.